inagoo adeegsanayna meeg, waxaynu awood u leenahay inaynu weydinno su'aalaha sida sidee firfircoonida maskaxda dhallanku isku beddeshaa markay baranayaan wax cusub sida luqad. Inagoo adeegsanayna meeg, waxaynu bilownay inaynu tilmaanno sida qaybaha kala duwan ee maskaxdu u bilowdo inay wada shaqeeyaan. Tusaale ahaan, waxaan ku eegi doonaa sida labada qaybood oo maskaxda ah oo muhiim ah hadalku u bilaabaan inay wada shaqeeyaan. Dhammaan dhalinyarada 6 bilood jiro iyo 12 jiradu waxay dhagaysteen codadka hadalka intii ay dhex fadhiyeen mishiinka meeg. Meeggu wuxuu cabbiray firfircoonida qaybaha maskaxda ee muhiimka ah hadalka ama dhagaysiga. Firfircoonida soo saarista hadalka ama qaybta hadalka ayaa sidoo kale la cabbiray. Sawiradan waxay muujinayaan dhinac bidix ee maskaxda. Qaybaha midabka basaliga iyo jaalaha ah waxay muujinayaan halka maskaxda firfircoon. Ugu horreyn, fiiri sawirka bidixda. Waxaad arki kartaa in qaybaha maskaxdu dhawaan dhaladku ay firfircoonaayeen markii uu dhagaysanayay codadka hadalka. Hadda fiiri sawirka midiga kaaxiga. Sidaas liidkeed, qaybta hadlida ee maskaxdu aad uma firfircoonayn. Marxaladan daayaraanta labadan qaybood ee maskaxda dhawaan dhaladka wali si fiican looma abaabulin marka dhallanku dhagaysanayeen codadka hadalka.